But don't try.
Molly's on the ball.
Masuke, ningalego umoyo watuje Mavuto achalo wanga kupe Mkari mwanangono Paya aliku Amasuke, ningalego umoyo watuje Mavuto achalo wanga kupe Mkari mwanangono Asa paya aliku Amasuke, ningalego umoyo watuje Mavuto achalo wanga kupe Mkari mwanangono Paya aliku Amasuke, ningalego umoyo watuje Mavuto achalo wanga kupe Mkali mwana mwana
Don't die.